mulina mitima mujakaluba temulina bitengo mwalina galavu naekati zenonya mutima tegulabikako
Come in.